Benga sorola bi tarata Singapore jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ani Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong Un che wede sinfe Kore kenka yanfan jamana tigi Kim Jong Un ye ayira ka fo ka bela fere bela gelin tigi chugo mina aka jamana bise ka mugujugu glani na bi wele ko an nucleaire ko lajo aka jamana kan Ameriki jamana tigi Donald Trump ko ku fene bena fere bela gelin tigi kalakana bara usabati Kore kenka yanfan o jamana kan.
Today is the beginning of an arduous process.
Bitanye ko glande damnetolai na anyele nelo kusebe ni bembe soronina abakumbo kamisa nchama kunana ke da masika ke amba ke amna nyana bo
hakila jigila Trump ni hapo kakoro zera kakuna kuni sense na Greta Van Susteren ukakuma baranina ko abena ko bela jelenke ka mugujugu glani na jo kore kenka ya mfan jamana fe atunya sebenti ya fene ko Ameriki jamana vena asimbo fene kele lankolo ulula fasalila jienye fe ko miteta musaka ba uchie niko wa kabere fene ko midakoro boli kata kore kenka ya mfan jamana ma Trump ko tuguni ko king noe kore kenka ya mfan jamana tigini tunya fo alenya na kakoro ko labe unsaba tira chuko mina aka jamana tumbese ka mugujugu noe armi nukleari ye ku glani bara ulajo kafara alajeli yoro udatunika Trump ya iraka fo koe tasira nyuma ye kore kenyaka ya mfan jamana fe ni jamana flasona ma Singapore jamana ka ko uvina bulodi nyoma ke wala sa kaseka ben sabati uka jamana flani nyonche ni oye Ameriki jamana ani kure kenyaka ya mfan jamana ye ani fene kube na nyonga kaso de unasegi nyoma mi minalendo fan flabeka jamana kafara tasi bila krengrenika mimena buloda ni jamana fulani nyonche kanyesi ukalakana baka umamunu fatura kelesi nse France la besona ma kwa sigika fo vena tosi na uka jamana uni nyonche ore la kore kereka yanfan jamana tigi Kim Jong Un ko kwa niso diale mbadu kadaka kwa yela mabekana.
We have a historic meeting and this is the first time that we have been able to do this. We have been able to do this black coffee. We have been able to do this.
The world will see a major change.
Jamana tiki flau noe Trump ani kimye uye uka niso diaira kata nyoma. Kasabu ke ninsiki kafosera ka walea uni nyonche. Ukofe, Ameriki jamana tiki Donald Trump ye kumata. Aya ira kakuma ukona kabe na kim bitimila Ameriki famasu bakono na nkwa mako Maison Blanche. Jamana tiki Trump ye foli ani tasibla krengre ninke kata Shin, Japon ani kore urodugu yanfan jamana ma. Kwa ni jamana basa ba nununga deme anuka chesiri desira kato siki kafo ukase ka buloda ale ni kore kenyaka yanfan jamana tiki Kim Jong Un che. Ameriki jamana ka chila di Mike Pompeo fene akala seluke kwa nyangilu vina tosina foka tase kore kenyaka yanfan jamana kelima ka mugujugu noe armi nukleari ye ku glami ani alajeli dabla aka jamana ka wa kofo seka seka li kerangerene unka ke mimbe seka semanchi ya kafo kwa wale ya ina jora kore kenyaka yanfan jamana fe mimbe seka to nyangili mini obolo dalendo kanyeshi kore kenyaka yanfan jamana ma o nyangili be seka lajo kono umake kwa nyangili mbe tosina.